Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Do yo Studio Tamani, ket e kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
Talatare noga idi lewru zulie hitane 2015 sappo jeddi yamde jappiri maslimaji chapat e nay e joy miden tawa der maison de la presse bamoko on competitivity do wonono golleji dibe gonde gollude faabe deyal hono kaldal e kawrangal haani jokkitirede hande woni balde didi leedi do golleji be jaltinan le hen hejoji wakkar jono hejoji gede de fukani jabante gubal tuugi ngal laamu ngal be noddirta ganda isobe collectivity wakkar jono yimbe mabbe wobbe jaltinama le der do walde gubbe noddirtode azawat debe collectivity kambe koyma be milno milo foti fuddanya ko yalti e ngal do kawrital mitete de wiide kenya nokku no dirtedo doro le laamu gawo armi malebe goddo do to ton wonon kamiyoji minisma fa yimbe la bombe sumbu ton bonandaji wakkar jono yimbe la gombe le laamu dorobe koliti wiide hakkilaji mabbe imike do hen sanne jababuji bakle hitane 2015 de di jalti kiki de kenya le leedi meden di holita wersa bami le temedere fu yimbe le kebe jabaade be burta yimbe le sappo e jatto yom be koliti wiide rawan le temedere kebe jabaade be fu jottata ko yimbe le sappo e jatto yom non be koliti wiide le hen dusa ewi wakkati jono do wonno kanko kumini do kibaru examen gaji le leedi meden di o wi hono balangal wel tirano so jama o wowi tan hono ko datte ko hebeti len sekiram di wonno kabaru mo dimi jogini on do hande di bismillah mo don e hedade golleji dibe gonde gollude faaje yalla hono kaldal e kawral tongangal gal hani tabirede hande woni balde didi do golleji be jaa wakkat jono no be jaltinirta le hen hejoji di hono gede de fukani jaban le hendube jaa wono yimbe kanbe tawede le de do walde hono wori barke sise
so hom fu wondi dande e dow sariyaji kandi tabede e le fedde kande jokkitade golleji kaldal e kawral gal den no laawi ciekaade di fa yottoyaade e addadu kala yimbe kanbe tawede e fedde de ana saawi tiidallaaji yogaji horejo fedde nodditirtende ganda isonde o holliti wiide kambe ebe kettina caggal gam be lontirama yimbe fedde nodditirtende sema nde azawadde fa hande e le halaji makko di o holliti wiide kambe jaati goni yimbe arandebe jojjinbe de do fedde sabi de be tawama kala e ji de ngadaade e lay bangal kaldal e kawrangal nden o holliti wiide kambe fedde mabbe nodditirtende ganda isonde laata ko sababu sagginde kabaruji jojjinde de do fedde fiso tawi be ciudaay metti mabbe e do kabaru golleji di horejo goto e walde nodditirtende platform de holliti wiide di tidallaji idi ngoduno jaati ilende kaldal e kawrangal tonga nyende sappo e joy lewru mendu nden o holliti wiide o mo hebi tajoral e do majjun wiide yimbe tawabe e jonde de waran jiida tottundir hakkillaaji do e sakite golleji nyaloma hande o
gubal gotal e gubbe tuugid laamu wonde galbe noddirta ganda isoobe koliti wiide wakkati joni o sa jeewi yimbe mabbe wobbe jaltinama e walde jojjintede fa kaldal e kawrangal jeewe hono tabirte kanko do on jodo o kabaruji walde platform no noddirta Haruna Touré o holliti o jaba e haltude wiide fi hon dido tidallaji no do ngori le gubal mabbe gal kede ko Ousmane Diko faccentine do hen
lutundira hakkilaaji e do hejaabe gubbe de wonno de kawrangal wadi de gubbe de fu jiidi gubal fu du yiide yimbe mudun kawral wadi du miden gikkani fuddutingol golle fedde jokkititonde golle kawrangal wadan le mosala hollitigol hakkilaaji fu wadi derintinobe andinama ngatani hakkilo du e hakkilam ko gouvernement sema kanye platform collectif miden jogani dum gikkelobbo fa hande sariya neddaako ana wondi e salanede nokkuji yogaje ka dum wana ko huubi do heewi walde du fu wala hakkunde gubbe de hande
et l'autre non
gubbe nodditirtode azawat debe collectif wi wakkati jodo do no kawrtal kon gondugal e wadde le nokku obe milno milo foti fu ko dartete ko hebe li ngal do kawrtal be ngadi noddango fiode gede de fo futtino rewa kongol mudu kanko nodditirtode Mahamadou Djeri may ko yo jokko horejo emenela kede ko Ousmane Diko faccentinen do hen
la on do ya kaldal men gondi famen kawra e do hejabe hedobe golle o kawrangal hawri e do hambe wonde e le fedde de ben goni sema plateforme kanyun e gouvernement e do don woni ko hawra ko men yidi kala famana dun men jida yeddude kawrangal ila golle magal fuddali mido felite e dow golle o sabe le bato o hakkilaji jidi ko nay e heddagol wonde tonyangaji di le tagal ko kawrangal waldi do yalla utina golle magal dun ka dun warana sema sabe ko men kawra e dow mum fu men imminta dun
respecta la lettre
secret bo no bayil ni trimi jojumo do hello me bembal andigal mi noddirta face facebook go
tamani
jababuji bakki tane 2015 di bangi kikidi kanyelel edi meden be koliti wido dum wonon yimbe el kebbe jabbade be sa bami le temdere fu burta yimbe el sappo e jattom rawandu be koliti wido no yimbe el kebbe jabbade be sa bami le temdere fu be ba burta yimbe el sappo e jattom le hen dum wono kanko kuminudo kibar examen ngay le leedi meden de holiti wido honno balal kesangal waylitirano sina jama o fama dum ono secondaire te ko hebe le hen kanko no dirtede mohammed maygo kede ko hali do en do foccitan usman diko
suka boji na sappo e jena temen jof e chapande nayon goni hebbe talkuru seeda fu timode jande hakkunder dun bak temdere mabbe fu sappo e jeddon fay buccade chapande jette jena kebi le mabbe ujinaji dido e temede njoyo e nogay dido beyo wadbe bak e welemu en be galana e dongal gouvernement dun santino rawani ni sabe ben yo kambe gonno arandebe le ko balal jande walita ko be hikka be goni dido be ana yaayesa fu hebbo ana kani beedade ele jonfa waltegol balal jande de famane e le kala hedbe e mayre academi ngaji di fu anabara e adadu hebde bakko se wana gaawo do be pandi adadu fa sanne tay kam moy dido o hono wabbe bakko e le himi horam en be kebi ngedu mawdo hono be jangino be jangital le hitane fu be fu temdere ma fu yojude nogay joy nogay e jeegom fa yaade chapantoton kebi e le academi ngaji yogaji di
yawe yalla hono bakko wori le rezo ngaji meden dibe koliti to moti toton jama o buri fu jabbade yaade yel sebe mbi le temdere fu ko hebi ton bakko jabbi ki himbe le nogayo etatom tumbutobe koliti le temdere fu kebbe njottigi himbe le noga e go to segutobe koliti le temdere fu kebbe jabbi ki himbe le nogay e dum woni anka buccande noga e didi to kuli koroto dubbe koliti do hono kebbe be jabbi ki temdere fu sappo e jeegoyom to kayto be koliti wi do hono kebbe be le temdere fu dum jabbi ki sappo e nayom to sigasto be koliti le temdere fu kebbe be jabbi ki sappo e jeeyom be koliti to gawo to hono kebbe be jabbaaki yimbe le temdere fu kebbe be jabbaaki yimbe le jeegoyom dum woni hono bonada e di gondi wadirde le leedi meden di nokko no dirteedo sama dum woni le ladde sigasto to be koliti wi fa hande arme maloobe gondi lo haade ton jiaaji koobe tagal ko be jittino dum woni kan to be gonno ekitade basito tagal mudu do li tamere wakkati jonobe lo hikibe en ton be jiti to kabodo moy won jiaadi koobe dubbe be nangi to wakkati jonobe nanga be be gaddama nokku no dirteedo kolon jaba yibe gombe dum wonon le nokku le lamu sigaso be koliti wakkati jonobe kaaja arme malo jeya yal hono watte fu yalla be nabbe to yalla yim el gombe to be an kaybe kanko dum wonno dirteedo bakari boro yo jokko merto fokoloto kede ko barki si sa faccintine do hen
ko kan arandejo on nanga ko jaadinkobe chaifitike be jaari pelloy pelloy le majjun armi mali ana wondi e jokkitade be kabaru majjun suudaake fey got kaaki mabbe kewdi nangama on ji idun djije dago holli hom fu yi idi kasen dun mede mile hom fu seedi ke do majjun mede mile hande ka ele wattu joni o hakkilaji yimbe ana jotti fa sanne nenno ele majjun e inde kala commune fakula o kanyude cercle kolonjeba o meden darda e lamu o fa hande be tinnobe tekkina kumul e le bangal denago yimbe le dobe
yimbe le nogoyon cikkitaabe ana gonno jaadin koobe nanganoobe to je goto le lamu sigaso holi tamede wakkati jonoobe joppitaama dum wono koobe landa do pomo ko do ko sabide koobe landa ko holi tam wiide wala fu ko yaddo mabbe holi tindi wiide be gondi e jaadin koobe be koliti wi dum won le lamu banya garo ko foti kiloji sappo e didi dum won dorogu bondo hono mo no deto jion wobbe dum no dirido hon tabaji bondi dum suka be jarata di holi tamede dum nanga dum won to banya garo to o do dorogo nangama nokku no dirte do gunda ka wiama dum won nekku neddo gondudo e dum won waddu dorogo do wono do moto jagarta iuri bankasi omo gandino seware wakkati jono hokkama dum wonon yimbe sartobe gombe tombe wakkati jono e gardan dum wonon bonandaji ngaddi kenya nokku no dirtedo doro wakkande arme malo wonno doto don yimbe le minisma gonnobe nabude kaaki minisma le saha leedi meden di so yimbe le bombe sumbu palli dun en ton ko jama o seedi wiide le hen ko duube do yimbe le bombe sumbu won pammim ebe wiide dum wonon mobilaji minisma de ana gandi e wardele lawol gol micciteden wiide o do bonondo wadi nokku no dirtedo tagmart edum woddire gaaw ko yaat kilo chapande jeegom joy kede ko neddo goto haali do hen hono do no bonada e di ngadir do faccitaango barke sise
ko men nanni e nande jambaaji di wana arme mali di tufana kambe yimbe ngadbe bonandaaji di be paamani wiide kam yongaay di minisma ana gandino gaaw nden be iri bombuuje de le majjun mobilaaji arme mali di ardi di minisma di nden mobile gotel e mobilaaji di ngabbi e dow bombuure nde so fekkiti kasen dun be jii ton bombuure iraande nde fekkitaaki tagal majjun arme mali bami mobile jokkitike kambe ngadbe bonandaaji di ka ele wattu joni o nokku o fu ko udda
Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et les du Suède ngoni babatobe studio tamani
sekrabe jeyalo ne les raisons ngaji men en totto kaytobe kolitu do directeur ngabe ko yata tamdre chapande janum ko ne ngonde famminede faabe jeya wakkar joni hono be kan jogirade hon lekol ngaji ngondi tondi lanibe wodo golido hono sudu ministre wondu leledi men indi humini non jande lele yire takal mude ngardam faado sigaso do be kolitu do hono yimbe le ngombe le kreduji be betande be gonoto sigaso to fa pammine hono be kan wadir demal mabbe ngal hitade 2015-2016 le hendo litawede be kan remde to tonuji hono nyamri ko yata ujinaji tati be kan remde do won haburi mako yata tonuji ujinaji temede nay le hendo kolitu landi be gal do korto do won sudu ministre humindo kibar demal le leedi meden di jakal mude ngardam faado kuchala do be kolitu do non yimbe le kumini won kibaru jaguji gombe tombe le dene noddertene medina kura kenya be ngadi to kawrtal mabbe faabe pammina jama o tinno yoppo nokkuji mu en di faabe jayal hono be ngatta fa lumo ngomo internet ton be koltide be ngadi no kawrte kewde ton jama o jaba yoppude ngendaji mu en faaje yalla hono lumo ngo hani mu internete le hendu be koltide anniibe waddude anni yoppude dido gal musaddaji banque mondial kanye e leedi suisse gal musaddaji ko be kani ani ko be kani wottu le hen ko dan ya fa e milliarduji nay sefa secretaire wono kabaruji min joginyo do hande di ka fa hande kedde hedaade hono andirdo no do e seeda yewtere meden de ana wodi.